hotels on bona xa kuphuma esipani oko ndilindile ndakulinda latsona ndakucima isibani ungena kwesmail ndizolala njani ngaphandle kwakho 14 kafebri uphi na baby kade ndikubhuqa ngabutshonephi uphelelephi ndisendlini alone ndijanyelwe ngithethi ndehlelwa yinto embi kubuhlungu uthemba mntonxubeni first wam nofasti wakhe kalelo bhuti bakhe told him nomze ndifuna swakhe ndiyamthanda ngeka safi plan yamakhanga esipani 14 kaFebri bendiplana ukuqa phambi kwakhe 14 kaFebri bendiplana ukuqa phambi kwakhe People are in love, my heart is broken kum izinto zithaba baby duke People are in love, my heart is broken kum izinto zithaba baby duke